alfajiri kumepambazuka, siku nyingine imeingia. Kumbu kumbu ya siku yenu ya kuzaliwa, hiji zawadi tumewaletea, siku yenu kufurahia. Lizi na lovely na maisha mema twaombea, na siku kama ya leo chozi la furaha lilidondoka. Mama yenu ina kiu duniani kuwaleta. Happy birthday,
happy birthday.
Zeni, wana furaha, anti Salome, anti Jenifa, anti Agni, wana furaha, nyanya Biche, babu Deche, wajomba zeni, wana furaha, anti Salome, anti Jenifa, anti Agni, wana furaha. Happy birthday, wanangu we. Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Nisiku enu, lizina lovely na.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Mdangeza maka, anangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Happy birthday, wanangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Nisiku enu, lizina lovely na.
Mama yenu rina cute, anawatakia birthday njema. Yapokuwa iko mbali, anawapenda sana. Derek na Ruben, makaka zenu, wanawatakia siku njema. Happy birthday, lovely, na Lizzy.
Ni alfajiri kumepambazuka, siku nyingine imeingia. Kumbu kumbu ya siku yenu ya kuzaliwa, hiji zawadi tumewaletea, siku yenu kufurahia. Lizzy na lovely na maisha mema twaombea, na siku kama ya leo chozi la furaha lilidondoka. Mama yenu ina kiu duniani kuwaleta. Zeni, wana furaha, anti Salome, anti Jenifa, anti Agni, wana furaha. Nyanya Biche, babu Deche, wajomba zeni, wana furaha, anti Salome, anti Jenifa, anti Agni, wana furaha. Happy birthday, wanangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Nisiku yenu, lizina lovely na.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Mdangeza maka, anangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Happy birthday, wanangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Ni siku yenu, lizina lovely na.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Mdangeza maka, anangu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Kata keki tule, keki tule. Lovely, kata keki tule. Kata keki tule. Lizzy, kata keki tule. Kata keki tule. Lizzy, kata keki tule.
Apopo, TMC Production, Producer Tiger, Apopo, Mamemeleze.
Cheza, 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 cheza. Happy birthday, wanangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Nisiku yenu, lizina lovely na.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Mdangeza maka, anangu.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Happy birthday, wanangu we.
Mazo matoka, atu watu wedele.
Sinikumoho, kuliranizu.
Mazo matoka, tuwe tuwe dede.
Ni siku yenu, Lizzy na Lovely na.
Mazuka tuwe tuwe dede.
Oh, mtangeza makana.
Mazuka tuwe tuwe dede.